Manager.
Chigaro, baby, yeah.
Yani, nimepata leo. Yule ambaye amepata upeo. Mwenzenu nimedata leo. Kama kazi nimepata chiu. Hata kinuna yananichekea. Wanajua kunipoza nikikasirika. Pigo za kuchuna jai niletea. Nichepuko sasa over nimesharizika. Vile tukitinga black and the white. Black and the white. Black and the white. Unaonekana smart and the bright. Smart and the bright. Smart and the bright. Hata nishie kimoko. Hanaga shaka. Hatoki nje kwenda kuongea umbea. Yanapika mimi moto. Na uwasha. Nasichoki nazidi kuchochea. Mana penzi lime balance. Balance. Lipo sawa sawa lime balance. Balance. Penzi letu lime balance.
Oh yeah.
Balance. Lipo sawa sawa lime balance. Balance.
Ananipenda, nampenda. Sio kwamba nampenda pia na kule atakokwenda.
Beach.